Leo Entertainment Africa Live. Leo K, okay.
Ha. It's Pluscan.
Come on, love, love. Hey, yo, Pluscan. Let's get it. Diamond. Let's go. Iriashiria malavu lavu namba turimo hey. Umuntu wale pela lavu namba kulino hey. Fiakulanda fulu apa namba tafipuap no. Jila deni lionza palulu tapishap. Finally wali longa futi no kupiamu yeah. Ali mutu katu ali mulavu ha. Mufafia mafoni shani mulamu apa mwali chinja kuli milandu. Chali shani mika liloko. Sister lionza liloko ali machikale fiali pita kutimwa weshani hey. Fintu fisa no kupiamu lavu ila shala nitu. Tu muchikondi futi no kusamwa. Chali wipeni webati fila chichika. Fila chichika imini apa fika tupita. Fiakula nda fulu wabantu wale kuzika.
Usana matilabu sinenzo kulangiza. Unazanga cheweka kuena nonisia. I was not part of this. Nenzo kukonda na mutime onze naweka uziwa. My friends na makolo wanga bonze wana kuziwa. Unazanga cheweka kuena nonisia.
Yenda tena Jafrika life. Let's Leo K, okay. Hey, kuli love kwena wikumi yako. Nyale kupela fezo vya shifumi yapo hey. If ya mufifi wale kutika. Sometime naisha kwa bati wabo kubutukana. Chawa shani riashiria malai lai. Tesa na nebo kufufia mabai bai. Mafesi tipa kwa makwali baby. Apa na fipiri buka kuli bati hey. Sometime ndapisha mokuli that day. Umutimani wa waikete my bay. Numa wali piyama wabutuka ulipay. Lafu nale kupela wai shori fie. Oke yari sadi bati nebo shari bati. Kumuti makumiove nebo narigadi. Mele kulo ndari osekozi shari kwati. Chakulo le shaba mbiba no teti. Walikwene kuli nebo my bae. Na mafia shivari kushibe bonse. Kuwa nani nale kula ndari onse. Numa wali piyamo. Usha chinshale kubo mfiali ishamo. Nenzo kupasa voze vintu. Kema switi anifionse tayari ishu. Beba I miss you. No kumo na baby, beba I miss.
Usana matilabu sinenzo kupasa. Usana matilabu sinenzo kulangiza. Unazanga cheweka kuena nonisia. I was not part of this. Nenzo kukonda na mutima onze naweka uziwa. My friends na makolo wanga bonze wana kuziwa. Unazanga cheweka kuena nonisia. I was not part of this.
Hey, time
yes.
Yali badi wali shako mufilamba. Nenze pakulala ni mwipopo nkulanda. Tilavu jale kulanga fya ufe fiolanda hey. Chaba shani kuntu mwaya. Yonse kuwa ndungu mfa malaya. Fya kulanda landa diva mpaka fya mwaya. Wanani usheni mamuti moyo. Davu nale kupela kumbona oyo. Na takove ya somu chupo. Nale kupela fyonse wanshane koko hey. Kawela ni wandomu kumo. Lavu ya festi likuno. Mona ninebo ya kwa kabe bambi. Wenga kusendo kuleta pabondi. Takwa wata kwa kabe ushivo kokodi. Nitutu mulavu noti fiofioni hey. Kabuelo katusanga futi. Mulavu ikonka wa masuti. Nalikute mwona we mwine wali ishive. Na mafiashi kubondi wali ishive. Nomba chawa shani wachunja shani. Chema lavu nale kupela tenkani. Ba wasadi the way toko piyamo. Usha chisha lenga li shabu yes.
Uyuni the most accurate. Kewiza isi Maj Mr. Mokason 777 Brooks Via God Nabambi nabambi
Rock Sound Entertainment
oh. Ango chada isi True Boy Eyo G1 Smart I got you. Chami Hills, Black Star, Nawambi,
wow.
Nawambi.
It's Pluscan. Rock it.